Indumiso nombulelo kuyo inkosi. Bekumele ndicinge ngechorus yeculo ethi mazivungame inkqwithela ivuthele imimoya. Ewe, sinqwenela uba umoya uvuthele. Siyavuya ukuba singabalapha uba sizonqula. Zininzi izidingo emhlabeni, kwaye xa siva sifunda malunga nobunzima bomntu wonke, siphantse silibale ngokunokwethu ubunzima. Ewe, siphantse silibale kwethu ubunzima. Apha kukhona ileta evela eCastle kolunye usapho eGlaucoma eCataract. Isidingo esikhulu abanaso, ngamanye amaxesha sinempembelelo yokuba asinokwazi nokukuthwala ngaphandle kokuba uThixo aze kwabangabakhe. Siphila kude ezantsi kwenqanaba lomoya wethu, kude ezantsi kwiinyweba zethu ezuThixo athe wasinika ngayo uKristu. Kwaye ndiyathemba uba uThixo uza komeleza ukholo lwethu, ukungafihlisi kwethu nokuqiniseka kwethu na yonke into ehamba nako, ukuba singajongi nje ngokukhawuleza kokuchukumiseka ngenxa yemeko yezinto, kodwa siqhubeke sinenhliziyo enzima kodwa sibe nobabalo lokuba simthembe, simthathe elizwini lakhe, sifune yonke into ngokholo. Ewe, sifune, sivumelekile ukuba sifune, sikuvile oko ngokucacileyo kumzana uBranham kwintshumayelo ethi uqobo, xa uThixo enathi umqondiso. Kwaye kwakunjani kubantu bakwaSirayeli emva phaya imvana yahlatywa, kwaye ngakoko konke kwenziwa kwagqitywa. Kwakungesekho kungaphumi endlini ngaphandle, ewe, kumayiphutha ukunjalo nakuwo wonke umntu. Kodwa apho imvane yathi yaxhelwa khona, igazi laqatywa emgubasini, kwakungekho kungaphumli. Kwakhona ukholo, kwakhona isiqiniseko. Abantu babehleli phantsi batya, babulela inkosi, kodwa belungisele ukuba bahambe ngoba iyure yokukhululwa yayifikile. Ngela thuba koba busuku bunye xa imvana iyahlatywayo, kweza ufuduko, intlangulo, ithuba lokujika, usindiso lweyiso, intsikelelo, yonke into yayityhiliwe koba busuku imvana eyahlatywa ngayo ezindlini. Kude kube ngoko uMoses waxoxa noFaro kanye kwakhona nakwakhona nakwakhona nakwakhona. Yazi yazi izibetho ezahlukileyo zizodidi zeza, kodwa kungekho kuhlangulwa, kungekho kuphuma, amanzi ajika ligazi nonke. Niyazazi izibetho ezilishumi ezahlukileyo, akukho nto yenzekayo. Ewe, iqondiso nezimanga zenzeka, kodwa kuphela xa imvana yahlatywayo nento uThixo wayifunayo yenzeka. Igazi laqatywa emigubasini, isithunywa sokutshabalalisa kwakumele sidlule. Wayengenalungelo lokuza kwabo ababethobekile kuThixo. Kwaye uqaphela kakuhle, hayi bayenze ukuyenze ukuya, kodwa imvana, igazi lemvana. Kwaye siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke ukuba siphantsi kokhuseleko lwegazi lemvana. USathana akanawuba sasichukumisa. Umntu othi ngesazela azibeke ebukhoneni bukaThixo ngokuthobela ilizwi lakhe phansi kwegazi lemvana ngokholo. Uluphosile ubango lukaSathana kuye. Anyuka aba ohlule sonke isoko. Angavuthisa sonke isoko kodwa akanakusenzakalisa thina ngoba igazi lemvana lithe laphalala kwaye sihlanguliwe. Ndithetha ukuthi sina zonke ezidingo nje kwaye zikhona nezinye zimbalwa nje endingakwazi ukuzilawula kweli thuba kodwa zininzi izicelo zokuthandaza. Ukhona udade oye wanditsalela umnxeba waye sabaxelela abantu ukuba siza kuthandaza. Kutheni ke singakwenzi oko ngoku? Size sifundile izwi kuqala ukuze sisomeleze ukholo lwethu oludingekayo emthandazweni ngoba umthandazo ongenakholo ungamagama kuphela nje. Umthandazo apho ongenakholo ungamagama nje alambathayo kodwa umthandazo onokholo unamandla, unamandla kaThixo akhululwayo asebenzayo achiliweyo ngokuba siyakholwa ngokuthandaza ukholwe. Oko ngokuqinisekileyo bengena njongo yakho kodwa ndiziva ngathi ndingakufunda. Singoneliseka kakhulu ngoMarko isahluko seshumi elinanye. Amen. Usuka umqolo wamashumi amabini anesibini. Uphendule uYesu wathi kubo, yibani nokukholwa kuThixo kuba inene ndithi kuni, othe kule ntaba funquleka uphoseke elwandle angathandabuzi entliziyweni yakhe asuke akholwe ukuba ezo zinto azithethayo zinokwenzeka wokuzuza oko athe wakuthetha. Ngenxa yoko ndithi kuni, izinto nisukuba nizicela nithandaze, kholwani ukuba ninokuzamkela noba nazo. Siwavile la mazwi amatyeli amaninzi kodwa ingaba siwaqondile na? Ingaba sithesa nalubabalo sokuba sisebenze ngohlobo lwawo sikholwe ukuba into esiyicela kuThixo sele siyinikiwe ngalubabalo. Ngamanye amazwi kukuba sithe saviwa kwaye uThixo sele ephendule. Ngoko ke unikwa imbeko uyazukiswa. Ngoku ngenxa yokwazi ukuba angqinele ilizwi lakhe, masigcine elizwe entliziyweni zethu naphambi kwamehlo ethu, sizise zonke izicelo zomthandazo phambi kwenkosi, masime ngenyawo ngenxa yoku. Bawethu osemazulwini, siza phambi kobuso bakho obungcwele oThixo. Simi kwimihlaba yokholo, kwimihlaba yoloyiso lwaseGolgotha. Inkosi ethembekileyo, usinike ilizwi lakho, unike ibandla lakho yonke into ekuqalekeni, konke okuphelela, lonke igunya, zonke izipho, zonke iziqhamo, zonke iintsikelelo. Ayikho into yayisilela. Sivile malunga nembuyekezo. Nkosi yonke into esilelayo kumele ibuyiswe. Thixo thembekileyo, siza ngoku njengoko sinjalo. Siza na bonke aba bantu, abazalwane bethu, noodade bethu, abakufutshane nabakude babhalile bafowunile bakuthethile umntu ngam kwaye balindile balinde impendulo kuba ihle ivela ezulwini ngokuhlwa nje. Oh, Thixo thembekileyo, siyakholwa ukuba ulapha, siyakholwa ukuba uyeva, siyakholwa ukuba uyaphendula kwaye siza kuwe zonke izicelo zomthandazo ngokunjalo nezikhungo. Nkosi ethembekileyo, sinike ngoku ukholo lokuba samkele ukuba ukwenzile, ukuba uvile, uphilisile, usindisile, uhlangulile. Oh, Nkosi ethembekileyo, sithi ngokukhethekileyo sikhumbule udade wethu ekunxunguphaleni kwakhe. Thixo ethembekileyo, unyamezelwa akwanelanga. Nkosi, sifuna amandla akho ukuba atshilwe, ukuze amandla kaSathane aqhawuke, ukuze yena ahlangulwe, ukuze yena asikelelwe, aphiliswe ngokugqibeleleyo. O Thixo ethembekileyo, kuwe makubekho imbeko nozuko, udumo nozuko. Nkosi, dala impembelelo nje yokholo Thixo wam, kuze sithandaze kuwe kube ngathi kungamlomo mnye, size sikholo kuba uyaphendula. Haleluya, kwigama lakho elimangalisayo Thixo thembekileyo, siyakubulela kuba usivile, siyakubulela ukuba uphendulile. Nkosi ethandekayo, uthe wolula isandla sakho esinamandla waze wakhokela ukholo lwabo bacele umthandazo nokholo lwethu ukuba luze phambi kwetrone yakho ehambisana nemithandazo yethu, kwaye uthe wasinika ukuba sifumane ubabalo phambi kobuso bakho. Oh, mvane ethandekayo kaThixo, sizibeka phantsi kokhuseleko lwegazi lakho. Nkosi ethembekileyo, siyakubulela ukuba uthe wasihlangula ukuba singakwazi ukuba sibe ngabakho. Nkosi, sifuna ukulunga ukuba simisele sibone imiqondiso nezimanga zakho. Oh Nkosi, sinike oko sikudingayo ukuze ukwazi ukuba uzukiswe na zonke izidingo zethu kufikelwe kuzo. Sifuna ukubulela uba asikhange sizibhanxe, akhange sibeke umlilo ongaqhelekanga phezu kwesibingele. Thixo thembekileyo, sifuna ubona wena usebenza, sibona ilizwi lakho lizalisekisa, sibona izithembiso zakho zizalisekisa. Nkosi, hamba njengophilileyo, njengovukileyo phakathi kwabantu bakho. Ngokunjalo uyazazi izidingo eziphakathi kwethu, zonke izicelo zethu zomthandazo. Oh Nkosi, kode kube nini apho siya ukuthandabuza ukuba sikuthathele izini lakho? Kuyoba nini apho siya kuma ecaleni sibukele into utshabe liyenzayo? Nkosi, sinika ubabalo ukuba sibone ngokufutshane ukuba unenceba ebantwini bakho kwaye uyazitshila phakathi kwabo. Kuwe Thixo uSomandla, othe waba ngubawo wethu ngayo uYesu Kristu, makubekho umbulelo, indumiso, uzuko nembeko kude kube nginaphakade kanaphakade. Amen. Amen. Indumiso nombulelo kuyo iNkosi. Umbhalo uye wanikelwa kum njengoba besichophe apha, kwaye apha kubonakaliswa isicelo esithi awuna ukuthetha nangokuhlwa nje kumxholo othi ukubonakala komchasi phambi kokubuya kwenkosi. Incwadi yesibini kuTesalonika isahluko sesibini. Oko kanye kunaku kwenzeka zezinye zemixholo enzima kakhulu. Omnye womxholo obaleka kakhulu, omnye womxholo ufuna ukuqatshelwa kakhulu esinawo okanye sinokujongana nawo, ndiyathemba nje kuba wonke umntu uza kufumana into kulo mxholo. Ngoba kakuhle kakuhle khona izinto zemfundiso, kukhona imixholo yeziprofetho, kukhona imixholo yobuvangeli. Singajonga imizekeliso sijonge sihambe kuyo. Kodwa umbuzo uthi ingaba thina njengabantwana bakaThixo intoni esinayo kakhulu kwabangakholwayo? Ngoko ilizwi lobuvangeli kumele liziswe, imfundiso lithambo lomqolo lebandla. Ukuba ibandla alinayo imfundiso ngokweBhayibhile, ngoko alinakuma, alinakuqina. Yinxalenye nje yakho. Emva koko ewe ukujonga ngokwesiprofetho yinxalenye yakho. Nabani ongenako ukungena kwilizwi lesiprofetho akanayo imboniselo, abazi uba icebo likaThixo liyintoni na. Kaye kakhulu kakhulu abanako uxilongo olupheleleyo lweli xesha. Phambi siye elizwini likaThixo ngokuqinisekileyo nje ngokufutshane, emva koko sifuna uthandaza. Kwaye sifuna uthandaza ngendlela yokuba abantu abaninzi bakwazi ukuthandaza ngayo, ukuze wonke umntu ayive into eshukuma kuyo. Kungekho ntshayelelo, kungekho magama amanintsi, ngoba lena nkonzo yebandla. Phayana egumbini lokulala umntu angathandaza kangangoko efuna. Kodwa xa sidibene kumele sithandaze ngendlela iyolungelelwano. Kwaye uThixo kumele aze nini na kwabangabakhe? Kumele azityhile nini na? Ndikholwa uyazityhila apha ilizwi lakhe likhona. Kwaye ngokunjalo na lapho abantu bambulala khona, bembulela ngokuvela kwinzulu zentliziyo zabo. Kwaye unokuthetha nathi asinike oko akuthembisileyo ngoku. Siyokuba nokuziphila nje okufutshane. Nonke niyazi kuba ndinenjongo kwaye ndiyakholwa kuba intando kaThixo ukuba kubhalwe kokubini malunga noKristu ulo anguye, namalunga nomchasi mKristu lo anguye. Kwaye ndikuthethile kwakhona nakwakhona ezi zinto zimbini njengokuchasana ngendlela eziyo, ngendlela ezahluke ngayo, ngendlela eziyo. Nabana ofuna ukuqaphela umchasi mKristu kumele aqaphele uKristu kuqala. Uba uyaqikelela pha, uyaqikelela apha, nabantu sebumnyameni pha, sebumnyameni apha. Ezi zimbini zohlukene njengemini nobusuku, izulu nesihoko. Kodwa lo ongayiboniyo enye akanakuyazi ukuyibona nenye. Kwaye ndizokuqondakalisa oko, isisekelo sikaKristu sibuyela kuThixo. Kwaye ndiyakuqondakalisa oko, isisekelo somchasi mKristu sibuyela pha kuSathana. Ilizwi likaThixo alisityali izimpendulo. Andidingi uba ndikukhangele kulapho, kwaye ndinganifundela kumprofeti apho uLucifer wayesele ngendlela wayehonjiswe kakuhle ngayo, fana nomchasi mKristu ngoku, ngamatye axabisekileyo ngegolide nazonke. Ngaba sewukufundile kubhalwe kwilizwi likaThixo ukuba uLucifer wayesele ehonjisiwe egadini yase-Eden ngobuhlo obupheleleyo esibonayo ngoku umchasi mKristu. Kodwa sithetha malunga nencwadi yesibini uTesalonika isahluko sesibini. Kwaye akekho umntu okhe wabhekisela kwesi sibhalo ngokubhekisele kumchasi mKristu kakhulu ngaphezulu kwaMartin Luther. Kuyamangalisa. Noba umprofeti uDaniel, noba kuphi, ufumana nalipina ilizwi, wakha ibhlorho, aze aqaphele imilando yomchasi uKristu kwakhona nakwakhona. Hayi kupheloko, kodwa kakuhle kakuhle, uyazivula azitshile. Emva kwakonke siphika kwixesha apho yonke into kumele iqhagamshelene. Kodwa kumhlambi ngumprofeti uAmos lo obuzayo ukuba bangahamba njani ababini bengavani. Kwa ilizwi likaThixo lithi uKristu uvumelana njani na noBheliyali, kuna ukwenza nantoni na ukhanya nobumnyama, ingaba inkonzo yebandla kunye nezithixo zinakwenza nantoni na? Ezinto zimbini zahlukene, kodwa ngoncedo likaThixo siyakubona, siyakujonga oku ngokwahlukileyo. Into ebalulekileyo apha kulo mxholo, andazi kakuhle ukuba ithe iyabaluleka ngenxa kabani, kodwa makube lolu hlobo kululo. Kukhona okuninzi okubhaliweyo apha thetha malunga nemini yenkosi kwincwadi yesibini kuTesalonike isahluko sesibini nokumanyana naye kunye naye. Emva koko ngokunjalo malunga nomchasi uKristu kunye nendoda yesono, kodwa kwahlukile ukuthetha ngako oku. Masifunde umqolo wokuqala. Ke kaloku siyanicela bazalwane, ngenxa yokufika kwenkosi yethu Yesu Kristu nokuhlanganiselwa kwethu kuyo, icacile kweli lizwi ngoba esi sibhalo sibhekiselwe ebantwini abazawuphila emhlabeni phambi koxwilo. Ingaba sakuqaphe lokho eli linqaku? Ndizawufunda kwakhona. Ke kaloku siyanicela bazalwane, ngenxa yokufika kwenkosi yethu Yesu Kristu nokuhlanganiselwa kwethu kuyo, olo ke luxwilo, kumele ulibone elizwi ngokuqhagamshelene nencwadi yokuqala uTesalonika sahluko sesine nesahluko sesihlanu. Iyaqhubeka ngokukhawuleza kuyincwadi yesibini uTesalonika kumqolo weshumi nesixhenxe. Sandule thina babudlayo ubomi basaseleyo, sixilele emafini kwakunye nabo, siyekuyikhawulela inkosi esibhakabhakeni, size ukunjalo sihlale sihlelisa indawonye nenkosi. Ngoko ke thuthuzelanani ngala mazwi apha ncwadi yokuqala uTesalonike isahluko sesine, indlela ehamba ngayo bakokwenza kanjani enye emva kwenye icacisiwe, side sidibane nenkosi emoyeni. Emva kokuyaqala kwisahluko sesihlanu, ke kaloku ngawo amaxesha namathuba bazalwane, akufuneki nganto ukuba ndinibhalele kuba nani ngokwenu niyazi ngokucacileyo ukuba imini yenkosi njengesela ebusuku yenjenjalo ukuza kwayo. Asizungena ngokwenkcukacha nje ukuba kubhaliwe apha malunga nemini yenkosi kanye kwakhona naphambi koko malunga nokuxwilo. Ngoku masikubeke ngolungelelwano oluncinci, kakuhle kakuhle sele ingokolungelelwano. Umqolo wesibini ithi kuba nani ngokwenu niyazi ngokucacileyo ukuba imini yenkosi njengesele ebusuku yenjenjalo ukuza kwayo. Incwadi yesibini Tesalonika isahluko sesibini umqolo wesibini, ukuba ningazanyazanyiswa kwakamsinya nahlukane nengqiqo, ukuba ningabi navuso ngamoya ngalizwi ngancwadi ingathi vela kuthi ongathi iselingene imini leyo kaKristu. Siyazi uba yintoni na imini yenkosi xa umtshakazi wemvana uthatha ususwa kulo mhlaba, kwaye imini yenkosi ibandakanya imbandezelo enkulu umgwebo ye ngqayi zengqumbo zomgwebo kunye nezamacelongo na yonke into ehleli phakwela thuba loqilo nasekumisweni kwemile kokulawula kwemillennium. Konke oku kubandakanye kwesa sithuba sexesha. Apha kulo mxholo kubalulekile uba oku kuthatyathelwe entliziyweni ukuze ningazanyazanyiswa kwakamsinya. Bangaphi abathe bafakwa engxakini nje kule minyaka imvanje imini yenkosi ilapha uKristu sele efikile ukuza kwesibini kukoku nokuya kuyo yonke indawo ibe luvuyo olutsha kuwo onke amazwe. Hayi, akukho mntu ekumele azanyazanyiswe engqondweni okanye aphathele ingxaki. Ngokunjalo ngokutyhilelwa komoya nangalizwi ngancwadi ingathi ivela kuthi ngokungathi iselingene imini leyo kaKristu. Umqolo wesithathu, makungabikho bani unilukuhlayo nangalunye uhlobo ngokuba ayinakufika yona lungakhanga lufike ulahlo kuqala. Atyhileke umntu wesono, unyana wentshabalala, umchasi lo ochasayo aziphakamise, oziphakamisa ngaphezu kwento yonke ekuthiwa nguThixo nehlonelwayo, ngokokude azihlalise etempileni kaThixo ezenza uThixo ezibonisa ukuba unguThixo. Akukho sityhilelo esikhethekileyo malunga noku. Mnye kuphela umntu emhlabeni oziphakamisa phezu kwento yonke, mnye kuphela othi ulilizwi likaThixo lisemhlabeni, mnye obanga ukuba ungumbonakalisi kaYesu Kristu, mnye kuphela ozibiza ukuba uyakwazi ukuxola izono zabaphileyo nabafileyo. Kodwa ngubani ozoxola ezakhe? Kulungile, kwa izinto zicaciswe ngokucacileyo ukuba akukho sidingo ukuba sibe sikhangela phakathi kwazo. Paulus ubhala abaseKorinte uthi, kodwa ukuba le evangeli siyitshumayelayo igqutyuthelwe kwabo batshabalalayo, kwabalahlekayo, igqutyuthelwe kwabo baya ezantsi, kodwa kwabanyukayo ityhiliwe. Ayikwazi uba enye indlela ukuba uKristu ungaphakathi kwethu ngoku umchasi uKristu uzobonakaliswa kuthi. Kuba ngodidi olunje asifuni uhlasela nangayiphi na indlela, kodwa siyazi ngumoya kaThixo ngaphakathi kwethu. Sifuna unqwenela bonke abantu okona kugqwesileyo, khona abantu abacinga ukuba nditsho nabatyholi needimoni zizawusindiswa. Ukuba uThixo ummisele koku, kutheni angamsindisi? UThixo akammiselanga uba uyamsindisa umtyholi, ummisele uba uza kumphosa kwizika elivutha umlilo. Yiloo ndlela uthando lukaThixo luphakathi kwimilinganiselo yelizwi likaThixo. Akwazi lunjalo ke nobaba lukaThixo, awukwazi ukuthi uhambe ngaphaya kwelizwi likaThixo ucinga uba usekwintando kaThixo. UkuThixo soloko uselizwini lakhe. Ukuba uhamba ugqithe ilizwi lakhe ngoko awuseko kuThixo. Ilolo hlobo ke nditsho nokususwa kuchithwa komtyholi kungaba kuyalambatha uba singacinga ukuba la mabandla amiselwe ngabantu aza kuyisindiswa nawo. Loo nto iyabe ichasene nelizwi likaThixo. Asidinga uba sijonge siye kude, sidinga uba sijonge okusinqungileyo. Ngoko izothi iBhayibhile, ngoko lo othi ocinga uba umile maqaphele ukuba angawi. Xa usiva impazamo nditsho kwindawo kuye, ndithetha ngenjongo xa ndisithi kwindawo kuyo. Ngokandothuki ndingabuhlungu xa umzana uBranham wathi kuba ibandla lamahlelo ayizoqhubeka ngolu hlobo eminye iminyaka elikhulu bekuzaba ngaphezulu ngaphezu kwebandla lamaRoma. Xa ndicinga ngawo konke zonke iingcaciso ezithe zenziwa apha kulo myalezo, zonke izinto ezithe zaziswa ekhanyeni, akukholeleleki nje. Asidingi uba siye kude. Kubaluleke kakhulu uba sithi ngoku phambi kokubuya kwenkosi, phambi koba simanyane kunye naye eluxulweni, kwaye ukuba khona umntu ocinga uba uKristu uhlile waza kulo mhlaba ngoku lapha phezu kobuso bomhlaba, nto njalo lixoki. UKristu weza ebandleni ngawo umoya ngePentecost, kwaye ngale ndlela ukhona emhlabeni, usebenza emhlabeni ngomoya, kodwa yena ngokwakhe ushiyeke ngumlamleli nomthetheleli kude kungene okugqibela, kukuphela ngoko apho aya kusihlalo senxeba. Ngakubonisa njengendlela elula phakulaa ncwadi etamatywina asixhenxe ukuba sisaphila kwityina lesine elibandakanya isigaba sonke selawudike kude kube sekupheleni. Ityina lesihlanu libandakanya amaJuda. Ityina lesithandathu imbandezelo enkulu emva koxhuyilo. Elesixhenxe kukupheliswa kwento zonke, bekukuhlake kubhekwe kwimillennium. Into esingayifunda le kwincwadi yamatywina ngoku, akukho kuzulazula okunganyanzelekanga emva uba uThixo enike ukucacela kwento yonke. Kodwa xa usiva izinto, kwaye andinguye omnye wabo asoloko bethanda ukugqithisa into abayivileyo, kodwa soloko ndincuma noxa kubalulekile ngokuba ndingumntu wokugqibela xa ubandazi izinto ezithile. Kodwa kulo meko nje ndivile kakuhle kakuhle. Ubumzana uBranham kwakumele uba wathi ukhanya okubengezelayo kuzawubengezela eJamani apho imithi ibonakala khona. Kodwa ndiyancuma ngoku kodwa ngenyaniso akukho nto ehlekisa ngayo. Imfishimfishi enjani andinako ukukhumbula, kodwa ndinalo ubaba loluvela kuThixo. Ndivile intshumayelo, ndive zonke intshumayelo umzana uBranham awazishumayelayo nge-60s, kwaye zange ndive nakanye loo nto leyo. Akukho nentshumayelo enye endandikhe ndayiva kathathu kodwa ukuba andikhumbuli into engathi bithethiwe izolo okanye ngomso, ngoku ingaba yiloo meko. Kodwa kuntshumayelo andinawukuthi ndazi yonke into ebithethiwe ngoba ndimamela kakuhle. Xebe kwintshumayelo endiyimamele ndazi yonke into ebithethiwe ngokuba ndimamela kakuhle ngokuqaphela. Kodwa cinga nje ukuba abantu banempembelelo nje yezinto ezinjalo kubo. Emva koko ithi kuvele emthini omnyama ebumnyameni, emva koko baze bavuye emva kokuthetha izinto ezinjalo. Hayi, akholeleleki oko. Abantu bangade bazilibale bona ngokwabo. Ungacaphuki ukuba ndigcina le mvakalelo kum ndingayidlulisi. Abantu bebengakuzilumkela izinto ezinjalo, bebeya kuqhathwa balahlekiswe. Kumele lifike ixesha ngenye imini apho bonke abo bazizikhubekiswa ebukumkanini bukaThixo, kwaye ngako oko babeke ilitye lokukhubeka kwindlela yabantu bakaThixo. Oku akwazi ukuqhubeka ngolu hlobo kude kube sekupheleni. Bekuya kubakho ukuya phambili nangasemva, soloko kukhona ukuya phambili nasemva. Bebeya kubaphi ukumanyana komoya, ukumanyana kunye noThixo nomnye komnye hayi ikhona into kumele ize apho uThixo aba lingqina apho kukhona inyaniso nalapha khoyo uyawumanyanisa kuphela kunye nenyaniso awukwazi ummanyanisa uThixo naye nayiphina into ngaphandle kwelizwi lakhe inyaniso ilizwi lakhe liyinyaniso kulapho uhlwa khona okumoya kwayiba ufunda intshumayelo ngokubaliseka kubaluleka konke uziguqulela ngoko ithi nabani ongakholwayo kwelinye lelizwi likaThixo unetyala layo yonke into iNkosi eyithethileyo kwaye bangapha baphayana abangalungiselwanga ukuba bakholwe into uThixo ayithethileyo kwaye bakholwe ukuba iNkosi imisele abantu eza kuthetha ngabo kwaye ungacingi ukuba ndikhomba mna kodwa uqinisekileyo sonke siyakhona uba umzana uBranham yayindoda ethunywa ivela kuThixo kwaye ndiyakhona ngokuqiniseko okupheleleyo ukuba ndiyayiqonda kwaye ndiyafundisa lonke ilizwi athe waziza nalo ngokulungileyo ngokuvela kwizibhalo ezingcwele uba ukhona umntu onofuna ukundigqwetha athi hayi ayilulo lohlobo make nje njalo kwaye ndinokubabulela ngokuvela kunzulu entliziyo yam andinamdla ekuba ekutheni ndibe kanti ndilungile akho namnye kuthi ekumele uba unomdla uba ulungile mnye kuphela olungileyo nguThixo kwaye uThixo akasoze asidibanise kumele sivumelane naye ukuze sikwazi ukuhamba siye phambili kunye naye mangabikho mntu onilukuhlaye nangaliphina uhlobo ngoba ayikufika loo mini kungakhange kube khona ukutshilwa komntu wesono kumprofeti uDanieli andazi noba ndingayitshila nje ngokungqaleyo kubhaliwe malunga nendoda iya kumisela uba itshintshe amaxesha nomthetho kumele ukuba kukwisahluko sesixhenxe okanye esethoba siyawuba nayo nje okomzuzwana njengoba benditshilo bendingazilungiselanga lo mxholo nakanye ndizayijonga nje kusahluko seshumelinanye kumxholo wamashumi amathathu anesithandathu kodwa emva kwakonke ke sinekufunda iBhayibhile then ungayijongi phaa kumprofethi uDaniel apho ithi uya kuziphakamisa phezu kothixo othixo uya kummisela uba atshintshe umthetho nesidlo isahluko sesixhenxe ayikho njalo ewe nantsa phambi kwam kuDaniel isahluko sesixhenxe umqolo wamashumi amabini anesihlanu athetha amazwi okuchasana nosenyangweni abonakalise abangcwele bosenyangweni acamange nokukwenza wambi amathuba nomthetho banikwe esandleni sakhe ixesha namaxesha nesiqingatha sexesha okusele kubhekisela kwiminyaka ekhawulezileyo yokugqibela enecala ngembandezelo enkulu ezawuhlela uIsrayeli asithanda uthetha aloo nto abantu bathe bavuba unzima kakhulu ukuba bangathi ukuba bangathi akusekho nto enkulu enokuza ndiyacinga uba kubhalwe ntoni apho akwaba bendinebhayibhile yakudala kaluta apha kuDaniyeli isahluko seshumi elinanye uDaniyeli isahluko seshumi elinanye kumkani awukwenza ukwentando yakhe aziphakamise aziphakamise ngaphezu kwa wonke uThixo athethe izinto ezincamisayo ngokuchasene noThixo othixo aphumelele kude kuphumnyeleliswe amaxesha ngoba oko kumiselweyo kuyawukwenzeka ngokunjalo akuyikubandakanya uThixo oyise bakhe okanye umnqweno wabafazi okanye ngokubhekiselele nawuphi na uThixo ngokuba uya kuziphakamisa ngaphezu kwabo bonke. Benifuna ufunda omnye umqolo omnye, indawo yokugqibela umqolo amashumi amathathu anesibhozo. Yamnika imbeko ngegolide nesilivere namatye axabisekileyo. Isinayo phi igolide nesilivere namatye axabisekileyo okanye konkoko? Mele ukufunde nje kumprofethi Ezekiyeli. Mele uba kwisahluko samashumi amabini anesibhozo. Ezinto zintle zanikwa kuLucifer. Apho zonke ezinto zintle zanikwa uLucifer. KuEzekiyeli chapter 28:12. Nyana umntu umphakamisele imbonono kumkani waseTire. Kwinguqulelo yethu ngumqolo weshumi elinesithathu. Ubuse Eden emyezweni kaThixo onke amatye anqabileyo abe esigubungelo sakho, isadiyo netopazi edamiyani nekrozile neberilo neyaspisi nesafire nebhankulo. Ingxelo epheleleyo mhlawumbi mandifunde kumqolo wokuqala. Kwafika ilizwi kaYehova kumlisithi, nyana umntu, yithi kwinganga yaseTire, itsho inkosi uYehova ukuthi, ngenxa enokuba intliziyo yakho iphakamile usithi ndinguThixo ndihleli esihlalweni soThixo embilinini yelwandle, phofu ungumntu ungeThixo, nakuba uyenze intliziyo yakho iyanjengentliziyo yoThixo, yabona, ulumke kambe nangaphezu koDanieli. Ngokunjalo uSathane ulumke nangaphezu koDanieli. Akukho mfihlo enokufihlwa kuwe. Emva koko nabanolandela le nto enokuqaphela kakuhle nobulumko, emva koko afunda isitshilelo sahluko seshumi elinesixhenxe, uba uthe uzityebisile utyebile, okumkani bomhlaba benze uwenyuzo kunye nawe. Ngokunjalo ke uSathane uthe waba kwaba kumkani wabagcwalisa ngomoya othile ukuze akwazi ukungena emntwini. Kwaye le ayonto engacacanga nakubani na onesitshilelo sikaThixo entliziyweni yakhe, unoyolo umntu olufunda ilizwi nalo elithilwe kuye ngawomoya ongcwele. Xa sifunda oku, ize ingqumbo engcwele ihle phezu kwethu. Ayikho ukuba sinomsindo emntwini, hayi, kodwa ngenxoba abanintsi abalifundi ilizwi likaThixo, kwaye abo balifundayo abanaso isityhilelo, kwaye aba ngabo bonke abo bangaqaphelanga ukuba uThixo unomyalezo wesiprofethi weli xesha, kwaye ilizwi likaThixo lize kuphela kubaprofethi. Bangaphi abangayaziyo uba uphi uThixo uhlala phi, ngubani igama lakhe, ufuna ntoni? Bayigqitha into uThixo ayithethileyo. Ngubani oyakubaleka kweli xesha? Ngubani onokulunga? Abantu abangena benesihlwele esininzi phantsi komkhokheli othile, bonke okanye abo bazivumelayo ukuba babizwe baphume, nina bantu bamphumani phakathi kwabo nizahlule nento engcolileyo ningayichukumisi. Namhla bathi ngena, ngena. Ngene phi? Uzimanyeni, nabani? Ibani mnye nabani? UKristu yintloko yebandla. Bonke abo babhaptiziweyo bebhaptizelwe emzimbeni kaYesu Kristu ngawo umoya, bamele bathobele phantsi kwentloko. Bonke abo baqaphela uKristu njengentloko awumele bashukumise bawuyise yonke into, babe phantsi kwentloko yentloko. Kutheni kumele sibe nentloko? Kumele abantu bazukise phantsi kwentloko yentloko, sibe nentloko enye enguKristu. Wanele kuthi, kwaye ndithe andiyazi bingubani befuna le mpendulo, kodwa ayikho into ecacileyo ngaphezu kwezibhalo xa usidibanisa nazonke ezinye, njengokuba uKristu nje ngokunintsi nje apho ithi nyana kaThixo thetha ngumprofeti, nyana kaThixo thetha umkhonzi, ukumkani nokunintsi. Ngoku kuyafana lapha ungucasim Christu ungowongendawo uzinto ezininzi njengoba kuxeliwe apha uziphakamisa phezu kwayo yonke into ekuthiwa nguThixo kuze adunyiswe kodwa konke oku ezinxelo zibhekisele emntwini omnye siyazi apha nantsi apha umqolo wethoba nalo oza emva kokusebenza komtyholi umsebenzi wenkosi yethu yayingumsebenzi kaThixo umsindisi wethu nokuthi ayindimi oyenza imisebenzi kodwa ngubawo ohleli ngaphakathi kum oyenzayo le misebenzi ngoku nanku omnye umntu asebenza kuye umtyholi unoyolo indoda enokubona kuko konke oku apha ithi oza ngokusebenza kaSathane nalonke igunya nemiqondiso nezimanga hayi ungqinelo lwelizwi likaThixo hayi impiliso akabikho mpiliso andifuni ude ndingene nzulu kodwa xa ukumkanikazi wasebeljum waya phaya ngokuba engazali akakazali nanamhlanje nabana ofuna ukuya phayana nabana uye abe ngongazaliyo ilondlele iyo ibalekile lomxholo lo uThixo unetshastish esinye esingcwele kwaye singelizwe lingcwele likaThixo kuphela ngomoya omnye umoya engcwele ngoku yonke into kumele idityaniswe kakuhle ngeoli ngoku ndithi kuni uThixo usimisele ukuba silwele inyaniso ukuba ibiyimeko yoba sendlala ubomi bethu yiloo sezo sathu soba umtyholi asebenze ngolu hlobo kuba ebenako ebenokusibulala ngokukhawuleza ngaphezu kwendlela uThixo amisele ngayo kodwa uThixo asinika ixesha esilidingayo ukuba sibonakalise zonke ezinyaniso zeBhayibhile noba kuthabatha ntoni ukuze bonke babe nalo ithuba lexesha lokugqibela ndiyakuthatha ndikubuyisele phaa kwimbewu yenyoka kumtyholi kuKayini ndibonise uba kunjani kumgca kaKayini bonke abantu bangalwa uNimrod owayefuna ukuzimanya phantsi kwentloko enye bonke bamlilela yayintoni inqaba yaseBhabhele Thixo ukuchuma isinto kwaye yayigqityiwe ukudubadubeka kwentetho babefuna ukunyuka baye endaweni ethile ngokwabo ewephi uThixo uyasinyusa nguye kwakumele aze kuthi ukuze thina sikwazi ukunyuka ngaye zonke ezi zinto emva koku sibone ngokaye noAbheli zonke izinto kumnqophiso omdala kude kufike kuYesu nakuJudas emva koko nguKristu nomchasi umKristu kodwa inkosi iza kumhlasela ngomphefumlo lomoya wakhe xa imisele ukumisa ukulawula kwemillennium uya kumbulala ewe mhlekazi ibhalwe ngolu hlobo kodwa ndiyathemba sithethe okwaneleyo malunga noku kwaye ngexesha elinye ndiyathemba ukuba sifumana nje ngokukhulu entliziyweni zethu ngaso isitshilelo sikaYesu Kristu inkosi yethu ngoba ingekho esi sitshilelo singcwele shiyeka sisebe umnyameni siyaqikelela apha siqikelele phaya singafumani into apha naphaya kodwa ngoba balikaThixo inkosi iyakusinceda ithi apha ngokuba bengakwamkelanga ukuyithanda inyaniso ukuze basindiswe ngenxa yoku uThixo uya kubathumela ulahlekiso ukuba bakholwe ubuxoki ukuze bonke bagwetywe awo bangakhange bayikholwe inyaniso kodwa baba nokuthanda ukungalungisi kwaye ngamanye amaxesha abantu bangangandiqondi ngokupheleleyo kodwa ngethuba endiqaphela ngakho ukuba imfundiso ivela eRoma ngoku ukuphelisa kwemfundiso ifikile ngoku kumele ithathwe isuswe ixhwithwe kunye nengcambu kungabikho ncaciso evumelekileyo kugqityiwe kungabikho mntu onokusibuza athi masukumise izinto akukho mntu onothi masingazihoyi izitshilelo ezingcwele nenyaniso uThixo zange azinikele kuloo njongo. Wazinikela ukuze siqaphele inyaniso kwaye inyaniso yakusikhulula kwaye sawuthi emva koko sihlale sisekelwe kule nyaniso ingcwele. Olo ke luhlelo lwethu. Hayi njengoba sithethe malunga nezinto sithi sinomyalezo. Ndixele inyaniso. Namhla banintsi abathi ewe siyakholwa egwetyelweni. Ingaba bathe banamava ngako oko. Kwixesha likaLuther ugwetyelwa yayingeyomfundiso, yayilushinyelo lelizwi likaThixo. Abantu babanamava ngayo. Kwixesha likaWisile ukungcwaliswa yayingeyonto ekumaxoxe ngayo, kodwa yayikukholwa ilizwi abantu babanamava ngako oko. Kwiintshukumo zokomoya kwangekho mfundiso ngobhaptizo lomoya, kodwa ubhaptizo lomoya lwalusenzeka ngokwalo. Kodwa abantu ngoku bafundisa ngezo zinto, kodwa ziphi ezo zinto ngokokwazo zizingqinela? Ucinga uba bandamkela ungcwaliso ngokwemfundiso izandisindisa okanye ubhaptizo lokomoya? Hayi, kumele sibe namava ukuba imfundiso iya kusenza uba sibe namava kunye noThixo kusithathe kunye nathi oko akuthembisileyo. Ndinokungafihlisi okukhulu kuThixo wam, nditsho nokuba ndiphantsi amaxesha amaninzi ndingazi kuba ndiza kwenza ntoni okulandelayo. Kodwa ngokunjalo ndinokungafihlisi okuqinisekileyo ukuba uThixo uza kuphumelelisa umsebenzi awuqalileyo, kwaye ndiyazi kuba ngokuqinisekileyo nje uba uThixo ephilile, ilizwi lakhe lisentliziyweni yam, emphefumlweni wam, kumoya wam, kwaye ndiyaphila ndife ngenxa yelizwi. Kwaye ndiyakholwa uba sonke siyakholwa ngokuvela kwiinzulu zentliziyo zethu. Ngenyaniso sicoce yonke into emalunga nezithethe ezingekho kwizibhalo ezingcwele. Kumele sizikhulule kuko oko, ayikwenye indlela. Kwaye ndingakubonakalisa ngokuvela kwizibhalo ezingcwele nakwimbali yebandla ukuba nabana uthe wathatha izithethe zakhe, isibunye bobuThixo uthathwe kwelinye ihlelo kwasiwa kwelinye, ibintoni? Babona izinto ezintsha, izinto ezindala zagqithwa. Ngoku kwaqhubeka, 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 kwaye ngoku kugqithile. Ngoku uThixo ufuna into entsha ngokupheleleyo phakathi kwabantu bakhe, kungekho mxube. Uvaliso oluhlambulukileyo, amava ahlambulukileyo kunye noThixo ngendlela wasithembisa ngayo elizweni lakhe. Ingaba sinokholo uba uThixo akayanga kuzo zonke ezinto zishiyekileyo, kodwa kukhona injongo ekuhlaleni elizwini lakhe ukuze abe nomtshakazi ekugqibeleni ongelizwi welizwi lakhe, onomoya womoya wakhe, onobomi bobomi bakhe, othi ngendlela elula owenziwe ngokomgangatho omnye njengaye ukuze amlungise, ukuze amzise kuye ngaloo mini xa ebuya kwakhona ukuze asithabathele ekhaya, ngoba balo siya kuba phayana. Amen.